You know what? You know what?
More music on DavePlay.com.
Katika zangu pita pita, moyo ninga kukaribisha. Tasema takubadilisha, umebadilika sasa unanidhalilisha. Upendo wako umejificha, malumbano kila kukicha. Sikujua una visa, unanifundisha, yani unajifanya teacher. Oh no,
yani mapenzi bwana yanachekesha, yananifurahisha. Yana nimependwa, leo unaachwa. Unayemwita mwana anachoresha, vitu navivujisha. Waga wanapendwa, we ukiachwa.
Yanavujisha sana moyo, upendo ukizidi. Mapenzi yananiliza kwa nini.
Music on DavePlay.com.